Yeah. Yeah, yavutse ndeba ntago narinzi ko azaba nena amezane na debi imitsi yangira irega imitsi irenga itatu itandatu itanu nta kigenda inzara itema amara nyisiga mu maso misha umweru isiri kumba ni ikigari gitema mu maso mukira abakire bafite umutima mu mutima amaraso yanjye prizi yo kuvura nyamaraso yaraza ubwenge umwumva yakuvura Ya kuvura umwumvira burya soya riniti Yo kuvura amaraso njyana mfata imiti Umutima bakire bafite ukira amaso Ugari butema turya isimba nanjye misha umwera Amara nyisiga mu maso inzara itema amara Nta kigenda umwaka ushize imitsi yanjye irega Nzi ko azaba nena none nagavutse ndeba Kubera hasoze ikigara avutse nta kigenda Nana pate y'ubutaka na mutaka no gutaka na kutakaza nitakonera tatu ndaritaka terenshushanya gramu mu gitabo cy'amasura tiktake muri hudu na bugugu wana twita tuje bumukanda play mfite audio mbitane nago zacurangwa impaka ndirimba ama G spot n'ibishe gubiri fire n'ibitugu byaritunye n'irijisho ryarahumye abandi boni bakireba gusa byo nabakire Nabakire nibakire badisi byo barahumye spot nabaji nibitugu byo byaritunye nago twacurangwa impaka nibishe gubiri fire nanditse igitabo hudu niyo tere yacimaka tiktok nizi google nizi twitter zindi face bose n'ubufu kanda play igiyo diyo buve si n'umuvu namutaka gwino muri boom tera ta twitter kondishushanya mutera peni n'ugutaka nagutaka nanasane meta veni